madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafti gareeyay magaalada Baydhabo kulanka la qaaday madaxa hay'adda IFAD ee Soomaaliya Raasha Umar iyo wafdi hoggaamiyaha oo maalmoogan howlo shaqo u roogay magaalada Baydhabo kulanka qaabilaad iyo waliba fadhiyana wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Suwaga agaasimaha guud ee wasaaradda kulankani waliba diiradda laga saaray istaraatiijiyadda adeegyada iyo biyaasiyadda sharciyeynta adeegyada baaritaanka beeraha iyo shaqooyinka muhiimka ee ku dareer wasaaradda beeraha waraabka koonfur galbeed Soomaaliya iyo doorka ay hadda ku qaadan karto horumarinta wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafti gareen iyo uu kumahnagay wafdiga IFAD iyo sidoo kale madaxa mashruuca RLRB Soona Xuseen inta iyo ku goonta dawladda oo soo hoggaamiyo wada shaqeyn mir dhal ee iyo bulshada koonfur galbeed Soomaaliya Walter Muuqda sidii lanka sameeyay lahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka koonfur galbeed Soomaaliya Cali Maxamed Ibrahim iyo markii kulanka haleeday kulan la hadlay warbaahintu soo naafay muhiimadda kulanka iyo waliyabo isla gooradi oo lagu wada hadlay gaar ahaan arrimaha horumarinta beeraha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya
geeka may nin qof sameeyay lamada maamud may ku shaqeeyay wafdi hoggaamiyaha counter director ka hay'ad IFAD mission sheen muhiimadii ma haytay inta lin kurgala baahiyaha guud ee ku jiraan dawladda koonfur galbeed taasoo eta nin ogaada baahiyaha guud oo beeraleydi iyo guutaan institution ka dawladda wasaaradda hoggaamiyaha lamada maalmood may ba booqasho ka saadeen wasaaradda xana oo beeraha iyo meelay guutaan meelo wasaaradda ka shaqeeyaan sida caafadoogii oo yaani beeraleyda ka dhagamaayeen sida banqiyam mishinka inka dambeygeey ka haytay meel la kulmay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed may siyaanay update ka guud ahaan mishinka wali hay iyo wala qowdo wala yaacnaa yaani target ka hay marka mishinkan wuxuu sheesaasahay lama maalmood meel la kulmay institution ka dawladda guur ahaan wasaarado oo wasaaradda milaraay mashruucun xoog saaraw hay'addu IFAD gutan mayba diirada la saaray sidii loo xoojin lahay oo loo dadar gelin lahay intii meel eraay horumarinta beeraleyda iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo xoojiyaw meel eraay horumarinta beeraha marka markala maayn kumaan nagaanay television dawladda koonfur galbeed oo yoon si waxa uu la shaqeeyay wafdigana update ci guud saasahay madaxweynahan ma eetaan dhawaayeen wada shaqeynta hay'ad IFAD dawladda koonfur galbeed la leeyahay iyo ma eedan dardar geliyay in shaqooyinka sameelayraa dardar gelin la kowada ee dadka dawladda liin adeeg beeraleyna xoog la saar
hay'adda IFAD waliba dawladda koonfur galbeed Soomaaliya kula shaqeeyay horumarinta beeraleyda iyo guud ahaanba wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya